Banana Chong, Mos G.
Just got it from Gucci Wap.com.
For my home, baby, fish in the kitty.
Bouncy J. J. Mafia, not a chon.
Bushes, so mazi wona. Kutinji, we wa mushe yue. Elo nishi, banzako wa kukumba. Bushes, so mazi wona. Kutinji, we wa mushe yue. Elo nishi, banzako wa kukumba.
Natural beauty see funika na makeup. Niwe kambopo so chave. Mwe ulili su funika na makeup. Natural beauty see funika na makeup. Niwe kambopo so chave. Mwe ulili su funika na makeup.
The way you are, girl, you're so beautiful. When they hold it, only Jeff we know. The way you are.
Una levo pawe kama baby. Zianga ne mushe mumira. Uli wakule kafe. Kuwama kwako. Nibambili pama kukumwira. Iyo beauty yako. Nibambili pama ikavila. Bama yaza kuzipanga panga but never know. Siba mafika koya. Ya bounce it. Bushe suma ziona. Kutindiwe wa mushe iwe. Elo nishi banzako wa kukumbwa. Bushe suma ziona. Kutindiwe wa mushe iwe. Elo nishi banzako wa kukumbwa.
Natural beauty see funika na makeup. Niwe kambopo so chave. Mwe ulili su funika na makeup. Natural beauty see funika na makeup. Niwe kambopo so chave. Mwe ulili su funika na makeup.
The way you are, girl, you're so beautiful. Mwene uli, only Jeff we know. The way you are.
Anona
chungu.
Oh, eyes on you, baby girl. Chosapo panic, chosapo doubt. Chosapo low self-esteem. Sembe wenze nyimbo ngae na full my stream. Siyo sipenda penda na kusizole kama cream. All of your friends mama kuchaya admire. Ba wishing a beauty yako banga sishitako haya. Anabumba mesaya. Mami you going higher. Nika kamba cinema kufera nishindine laya. Londono lantaya type limbi cheti gule mirror. You see yourself ndepene uza believer. Ayo my thoughts bumutu mweko tirita. Ukapita ba masalaba kushimika.
Bushe suma ziona. Kutindiwe wa mushe iwe. Elo nishi banzako wa kukumbwa. Bushe suma ziona. Kutindiwe wa mushe iwe. Elo nishi banzako wa kukumbwa.
Natural beauty see funika na makeup. Niwe kambopo so chave. Mwe ulili su funika na makeup. Natural beauty see funika na makeup. Niwe kambopo so chave. Mwe ulili su funika na makeup.
The way you are, girl, you're so beautiful. When they hold it, only Jeff we know. The way you are, girl, you're so beautiful. When they hold it, only Jeff we know.
Hey, OJ Link, kill it.
Just got it from GuccioWap.com.